Angazi noma lisazophela nini kodwa kwamanje si happy. Angazi noma lisazophela nini kodwa kwamanje si happy. Hey, angazi noma lisazophela nini kodwa kwamanje si happy. Mina angazi noma lizophela nini kodwa kwamanje si happy. Babu somandla ngicela lingasibhekeli lolu thande sinalo ngicela lungasibhekeli. Babu somandla ngicela lingasibhekeli Lily Tempest now, Stella Linga. Angaz, no more says of Helena. Go to Papa, she is happy. Ngapuri la moya.